Nazikon arai joro muro wa Kandi naki no naki na mafashe Nonde nafuzi Nizere Jugu nishundura mumazi Nazikumazi misi kukidendezi Utegereshu munu kugirimwe Dore mugeze wizere Kore uburirutahe Umazi misi kunzira usabiriza Abarisa magenzi barakumenye Dore mugeze wizere Jambo yumuremi Higeza ondi Nahembuka Imenagura Imiringa Indi shumushiti Imisozi Iyabuze Inge gusa Ibiri obyo sebi Sugushiti kanyani kire kire Nonde ndavuze Muhindu kire Bagabi yigi unu
Jambo jiza Jambo mingota Inguranya
Ijo ijo
Ijo ijo Irema Magambo yose yondi tekereso birasanzwe
Jambo jambo jiza
Jambo jiza Jambo mingota inguranya
Ijo ijo
Ijo ijo irema
Ikaresha
umotima
Andi magambo
Andi magambo
Sound
I'm
in
the
Oh, give it to God.